Ate yo mubaka wa president ya tula mu district ya Mityana waswa Kristo Mbuyondo. Asabye abazadde bonna okuzza abaana ku masomero olw'ensonga nti omwana buli w'abeera waka ayitwako ebintu bingi era nga abalabudde nti atakikole wakulaba ekinaava mu yebiraka. Bw'abadde awayamu n'omusasi waffe ku yafeesi ye agambye nti afunye okulabula afubye okulambula amasomero naddala agayambibwa ku gavumenti era n'afuna okwemulugunya wonna okwetoolola disitulikiti y'Emityana. Era n'alaba nti waliwo abazadde abakyalemezza abaana ewaka era alabudde abasomesa bonna obutagezaako kwebulankanya ku mirimu nga kino kyalibadde kya buvunaanyizibwa buli musomesa okugenda ku ssomero asomesa abaana b'eggwanga kubanga gavumenti ebateekamu ensimbi nnyingi nga mpawo omusomesa alina kwekwasa nsonga yonna.
Abazadde tukubiriza abazadde bonna baziye abaana ku masomero kubanga omwana bw'oba omusomesezza kyekyobusika ekisinga obugagga mu nsi wano. Atukubiriza n'abasomesa bonna babeere ku masomero kubanga obutabeera ku masomero butasomesa obuli bwanguzi ate era nga pulezidenti yatugambye ekisanja kino no sleep no collapse, so tulina okugenda okusomesa abaana baffe ku masomero.
Ono era azzeemu okukinoganya n'okugumiza olusoma lwa ttaamu eno ey'okubiri we lutuukidde mu kiseera ng'eggwanga liri mu katyabaga k'ekirwadde ky'Ebola ekyabalukawo nga kivudde ku muliraano mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo era asabye abaddukanya amasomero okukola ekisoboka okukuuma abaana bano nga bagoberera amateeka ekitongole ky'ebyobulamu kyegalambise.
Abazadde n'abasomesa tubakunga nti waliwo ekirwadde ekyabalusewo mu ggwanga eky'Ebola. Ebola mubi nnyo n'okusinga COVID kubanga bwakwata ebitundu 6 ku buli 10 osobola okufa, 4 ku buli 10 oyinza okuwona. Naye so kati tubakubiriza abaana baffe muleke bateeka wali akanyigo kusomera abasomesa be teachers, tubakubiriza mutekewo obudomolo bwe banaabaka abaana with the sanitizers twewale ekirwadde ekyo butatukwata.